3,000 million sounds of Karina.
Yesu ndiye njia, ukweli na uzima,
uzima, uzima, uzima.
Tulistahili kufa, katupa uzima,
uzima, uzima.
Kwambia God is good, see? Check unavyongara ndani ya JC. Wapata utamu kama sali, asali, kutembea na mokozi. Bili yako sasa blank, tena una ujasiri shinda Billy Blanks. Mana Mungu yupo mbali kama Casablanca, anakupe kima hata kuzidi wahenga. Kipepeo haoni urembo wake, matokeo hajui thamani yake. Hicho licho nacho hicho ndicho, omera iwinjo, epukana na pujo. Ha, wengi kila mara bize wana Facebook, ila hawapendi dhabu kikiwa face. B-I-B-L-E, hamna mesha tamu duniani shinda hii, yeah.
Yesu ndiye njia, ukweli na uzima,
uzima, uzima. Uzima,
tulistahili kufa, katupa uzima,
uzima, uzima.
Wanipa new life, new life, new life, eh, eh. Wanipa new life, new life, new life, eh, eh.
Hatuishi karibu na Mungu, siku zote sisi tunaishi ndani mwake Mungu. Unipa majibu zaidi ya Google, nami sina muda wa kucheza na uvuguvugu. Wengi huiba ili wawe rich, maisha kwa sandwich, kisha wanashindwa which is which. Ni muhimu sana umtambue Yawe, changamoto za maisha kwako ziwe by the way. Hey, kama DJ wetu Kroba, to spin kimfalme kushinda acrobats. Kwa nini kuwa sawa tu, wakati nehema ya Yesu yataka uwe sawa sawa. Jua hengangani kuweza kushine, nasi tufichiki kama Margarian. Hata tupitapo katikati ya jungle, akilini sina chain kama Django Unchained. Kama fish kwenye water, kwenye heka heka zangu Yesu ndiye raja. Kwa kena makinika, adu Yesu ni busu kama woodpecker. Kama fish kwenye water, kwenye heka heka zetu Yesu ndiye raja. Kwa kena makinika, adu Yesu ni busu kama woodpecker.
Yesu ndiye njia, ukweli na uzima,
uzima, uzima, uzima.
Tulistahili kufa, katupa uzima,
uzima, uzima.
Wanipa new life, new life, new life, eh, eh. Wanipa new life, new life, new life, eh, eh.
Je, je, je. Kwa niaba ya Mokoze G-O-O-Y-A.
Them now you say we sing Swahili. A Swahili thing there.
Kwa niaba ya Mokoze.